Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu muraho mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibica bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19.22. Ni mujye no kuri internet www.radioyacu.com no kuri Facebook ndetse na YouTube VOA Radio Yacu, maze mukurikire iki kiganiro murisanga ndetse mukizemo namwe murisanga dusangire ijambo.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo murisanga ku ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda, ubushakashatsi bwo ku burwayi bw'amenyo bwakozwe kugeza ubu ku ndwara z'amenyo nyine by'umwihariko no mu kanwa muri rusange, bwerekana ko abantu 64 n'ibice 9% bafite amenyo yashiririye cyangwa arimo ibinogo cyangwa se imyobo, gari mu Gifaransa. Abenshi muri bo ntibajya babijyana no kwa muganga na gato. Ubu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, Rwanda Biomedical Center RBC, mu 2018 ku bantu 297, bitanga rero ishusho y'iki kibazo muri rusange mu gihugu. Uretse gushirira amenyo, ahura n'izindi ndwara zitandukanye zirimo gucika cyangwa gukuka. Ingaruka kandi nazo zirahari, ni indwara zibasira umubiri w'umuntu ariko zitanduza abandi. RBC ivugamo nka za diabete, gisukari, indwara z'ubuhumekero, kanseri n'indwara zo kuva amaraso mu bwonko, maladie cardiovasculaire. Ku buryo burambuye rero, indwara z'amenyo no mu kanwa ziterwa n'iki, zifite izihe ngaruka, zivurwa gute, ese mu Rwanda hari abaganga bahagije, ibikoresho se birahagije, kandi mu Rwanda se bafite ibikoresho bigezweho, ese abaturage muri rusange bafite amikoro yo kwivuza. Reka rero duhamagare umutumirwa wacu, ni muganga w'amenyo Karangwa Alphonse, akaba ari n'umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda, Rwanda Dental Association. Karangwa we, urahura komeye? Amakuru amakuru. Ndagushimiye cyane rwose iyi saha yose uduhaye kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri ibi bibazo by'amenyo. N'umwuga umenyereye, ese mu magambo makeya wakwibwira bumva ijwi rya Amerika ko umazemo imyaka ingahe?
Murakoze cyane. Uyu mwaka nkumazemo imyaka 11.
Ni ukuvuga rero ko mu mwuga umaze kuba ubukombe.
Maze kuba ubukombe burya iyo umazemo imyaka 19, hari byinshi umaze kubona, hari na byinshi umaze kumenya.
Yego. Noneho rero mu magambo makeya twihuse kugira ngo bibe iri buriro, amenyo kurwara amenyo no kugira utundi tubazo two mu kanwa biterwa n'icyo hanini?
Ubundi muri makeya kurwara indwara zo mu kanwa akenshi biterwa n'imyifatire yacu mu bijyanye no kurya ndetse no mu bijyanye n'ukuntu dukoramo isuku.
Aha. Noneho rero hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wigeze kwandika yitwa Daniel Nizeyimana ati ndabaza muganga utuntu tubira kambere kenshi iyo umuntu yumva iryinyo rimurya kuki bahita barikuramo akakabira ati mbese gushirira kw'amenyo agahindura ibara kandi atari isuku nke biterwa n'iki aka kabazo kambere ati kenshi iyo umuntu yumva iryinyo rimurya kuki bahita barikuramo nibyo
ubu ntabwo byakwiye kuba byo kuzana n'iryinyo ni igisubizo cya nyuma burya dukorera umurwayi ariko iryinyo ririmo rikubabaza ntabwo igisubizo ari guhita rivanamo ikindi ububabare buba bufite uburyo buzamo niba ari ububabare bwinshi ese n'ububabare bworoheje icyo gihe umuganga iyo amaze kumenya degere y'ububabare agira inama umurwayi kandi ati iryinyo ryawe dore rigeze muri iki gice ntabwo rikwiye kuvamo ahubwo rikwiye wenda guhona ukarigumana ariko hari n'igihe usanga iryinyo ry'abarwayi cyane kuko buri ryinyo rifite ibice bigeze kuri bitatu wenda tuvuge nk'umwobo waba ugeze mu gice cya nyuma twakwita nko ku buzima bw'iryinyo ikindi iryinyo ryaracitse ariko gifite icyo tubona mu kanwa nk'iki cy'umweru tukita ngo ni karawuni aho kigeye nk'imizi kigeye mu izina ushobora kubivanamo ariko aho bigeze aho tekinoloji igeze hari uburyo bwinshi wakorera umurwayi ntatakaze iryinyo ryiza
hanyuma rero akabazo ka kabiri ati mbese gushirira kw'amenyo agahindura ibara kandi atari isuku nke biterwa n'iki
arakoze cyane kuri icyo kibazo hari ukuntu amenyo ahindura isura bitewe n'ibintu byinshi bishobora guterwa n'ahantu wakuriye bigaterwa mu gihe wakuriye bitewe na buriya amazi tunywa afite uburyo ahindura amenyo bitewe n'imyunyu iri muri ayo mazi cyane cyane nk'umunyu witwa fluoride iyo wakuriye mu gice kirimo amazi afite fureri nyinshi bituma ukura amenyo yawe asa nk'aho ahindura fureri ugasanga birajya gusa umuhondo burawuni cyangwa se agasanga afite ibidomagure by'umweru ibyo byose bishobora gutuma uhindura isura ariko hari n'igihe ushobora no gukora impanuka ukagwa ukiri nk'umwana cyangwa se n'umukuru iryinyo rigasa nk'aho ripfuye ntibibe rigitemberamo amaraso buhoro buhoro nabwo ukazasanga iryinyo ryamaze guhindura isura
iyo iryinyo ryahinduye isura se ako ni akanjye niyongereyeho iyo iryinyo ryahinduye isura byo umuganga ashobora kubikosora mbese ashobora kubivura
cyane rwose
amenyo akongera akaba umweru
yego
muganga arabikosora amenyo akongera akaba umweru Daniyeli Nizeyimana rero ibibazo byawe nizeye ko nimba uri gukurikira ijwi rya Amerika ibibazo byawe wumvise ibisubizo byabyo nshuti zacu mbibutse yuko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku bibazo by'amenyo no mu kanwa muri rusange umutumirwa ni muganga w'amenyo Alphonse Karangwa akaba na vice president w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda kuri telefone dufite Evariste Nsabiyera Evariste we
karame
urahura akomeye
ndarameze neza
nuko nawe ngushimiye umwanya uduhaye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite igitekerezo
yego
burya kugira ngo amenyo ahindure indi sura biterwa no kutaba kenshi na kenshi cyangwa bigaterwa no kurya ibiryo ntukorera amenyo isuku ukoresha uburoso na korogati
yego
mbona aricyo kibitera nicyo gituma amenyo ahindura isura agacukuka akazamo n'ifunga
ese uherereye hehe Evariste we
mbere mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba
ye nuko ndagushimiye
murakoze
Niko se Karangwa ibyo Evariste Nsabiyera ravuze hari icyo wa hari icyo wakongeraho ese nibyo cyangwa si byo?
Ibyo Evariste ravuze ko nabyo nibyo. Izina ikubara guhindura isura. Bitewe n'ibyo byose twabonye tuvuga kuko ryarwaye ishobora kugira umwanda cyangwa se amugaye umusore arwaye ukanywa itabi, urabizi ko itabi bituma amenyo afata ibintu by'umukara, hanyuma ibintu by'umukara bimaze gufata kuko bihindura isura. Ariko icyo nashaka kumwongeraho ni uko uje kwa muganga bakakwegereza izina ryarongera rikagarukana umubiri wayo. Ushobora no kwifata n'ababyeyi no kuvuga ngo mu byo turya bishobora gutuma amenyo arwara, ariko nk'ibintu by'amasukari bituma byongera aside mu kanwa bigatuma amenyo acukuka akamengwa. Uko izina ryenda rimengwa rihindura isura rigahinduka umukara, ariko wabanje guhinduka brown. Ibyo yavuze byose nabyo nibyo.
Kuri telefone nanone dufite Jean-Claude na Jo. Jean-Claude ari Nyabihu, hanyuma Jo ari muri Zambia. Jean-Claude abe yihanganye gatoya, tubanze duhamagare Jo uri muri Zambia. Jo?
Yego, ndabumva cyane.
Uraho urakomeye?
Turashima rwose.
Muri Zambia se uba mu kihe gice?
Mba ahantu bita ni mu gisagara cya Rusaka mu gace bita Icunga cyangwa Imatero niho ntuye.
Ufite utwo wikorera twawe se?
Ego ni business niko kazi k'abanyamahanga mu bisanzwe.
Nuko uhahe uronke. Ufite se akabazo cyangwa se icyiyumviro?
Ego cyari ikibazo hanini, cyari ikibazo nkunda kugira amatsiko cyane. Umva nasomye inkuru ku isi rya Amerika mbora umenganuzo isomba njye isombaza hanini, nagomba mbaze ku buryo umuntu ushobora kugira isuku ryose rishoboka ariko akamoto mu kanwa ntikabure ku bantu benshi, yoba biva kuki bishobora kuba baje muganga cyangwa ni ikihe umuntu yokora kugera ukugira akamoto kabi bihere?
Akamoto kabi mu Kinyarwanda twabyita nko kunuka.
Ego. Nimukironje nuko nyene.
Nuko noneho reka muganga agusubize Jo. Mbese wumva radio?
Ego. Ino na radio mora nkwikana kuri internet gusa.
Ubu ngubu ikiganiro kugikurikira kuri internet?
Ego.
Noneho si ngombwa kuguma ku murongo nimba uri kugikurikira. Nari ngiye kukugumisha ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cyawe. None urakoze cyane.
Murakoze cyane.
Komeza ukurikira ikiganiro kuri internet y'Ijwi rya Amerika. Nuko ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Muganga Karangwa Jo, wamwumvise ati kunuka mu kanwa biterwa n'iki?
Arakoze cyane. Mu by'ukuri kunuka mu kanwa biterwa n'impamvu nyinshi, ariko zose twavuga zifatiye isuku nkeya cyangwa se ku burwayi buba bwaje mu kanwa. Ushobora kuvuga ko amenyo arwaye asikutse ari n'imyobo, kuko buriya no kugira ngo umwobo utangire kubabara ni uko uba umaze kugera mu gice cya kure cyegereye nk'imitima z'izuba. Icyo gihe wenda umuntu akumva atababara, ariko yari gukora isuku ugasanga hari imyanda iguma muri ya myobo ikabereramo ntabashe kuyivanamo, ibyo byatuma agira umwuka mubi mu kanwa. Hari n'igihe usanga umuntu akora isuku neza, ariko nanone bitewe n'imiterere y'amenyo afite mu kanwa, agasanga rimwe afite amenyo atari ku murongo neza y'impindukirano, hakaba hari imyanda yafashe hagati y'ishinya n'izingo, kubera ko iyo myanda iyo imaze n'igihe kirenze amasaha 12 yabivanze n'imenyo yo mu masandwe, usanga iyo myanda ikomera ku buryo umuntu nubwo yakora ikintu ku giti cye akoresheje uburoso avanaho imyanda mishyashya, ariko ya myanda imaze igihe kinini yarafashe ku menyo, bamwe bajya banabyiretsemo bakagira ngo ni igice kimwe cy'izino. Icyo gihe umuntu yabifite bifashe ku menyo bituma ishinya isa nk'aho igimba, ku buryo ibyo nabyo bituma umuntu yagira umwuka mubi mu kanwa. Kandi ugasanga n'umuntu akora isuku ntakore isuku neza, ugasanga rimwe yoza amenyo, ubundi ugasanga ururimi ruriho imyanda ntabwo agoza rufite imyanda hejuru nabyo bishobora gutuma umuntu agira umwuka mubi mu kanwa cyangwa se ugasanga n'umuntu yameze amenyo yaramenye twita za muzika ugasanga ntabwo yameze yisanzuye yameze yitambitse arabasha kwakira imyanda myinshi atabasha kuvanamo ibyo nabyo byatuma umuntu agira umwuka mubi mu kanwa icyo rero gusanga umuntu yagize n'ubundi burwayi bwo mu muhogo yagizemo wenda infection yatewe na mikorobe cyangwa se yatewe n'amavirusi ibyo nabyo byatuma umuntu agira umwuka mubi mu kanwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku bibazo byo mu menyo, indwara zo mu menyo n'ibibazo byo mu kanwa muri rusange. Turaganira na muganga Karangwa Alphonse, ni muganga w'amenyo ubizobereyemo nk'uko yabitubwiye bimazemo imyaka 11, ni kandi vice president w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda. Nk'uko nari nabibabwiye mu kanya gashize, kuri telefone dufite Jean-Claude Niyigaba n'uw'Inyabihu. Jean-Claude we?
Karame.
Urahura komeye?
Ndakomeye cyane, mukomere cyane, musubirize na muganga.
Harakumva rwose.
Ndakunda Claude.
Ye, hita rero nyine umubwira icyo wifuza kumubwira.
Ni ikibazo nari mfite, ubona ano menyo y'imbere. Amenyo y'imbere usanga hari akuntu yabaye impingikirane cyangwa se n'andi menyo yose impingikirane ziterwa n'iki, kugira ngo amenyo azihingikirane cyane iryinyo rigeretse ku rindi ese biterwa n'iki? Ese iyo uyavuje cyangwa se ugiye nko kuyakuza mu gihe bikubangamiye ukayakuza mu buryo butari ubwa muganga bwa magendo, ese nta ngaruka bishobora kugiraho? Ni icyo kibazo nagira mu mumbarije. Urakoze.
Arakwiyumvira rwose, reka ahita agusubiza.
Kereda wakoze ati impingikirane ziterwa n'iki? Ati se ugiye kuzikiza kwa magendo ho nta ngaruka zakugiraho? Akamaro ntere ku mpingikirane, mu by'ukuri impingikirane ziterwa n'ibintu byinshi, ariko ngiye kubwira bimwe by'ingenzi biri bugufashe guhita wumva neza. Ushobora kugira impingikirane bitewe na famiye uvukamo, uruhererekane ruva ababyeyi bakubyara. Biriya bitewe n'abantu ahantu batuye, uzasanga hari abantu bagira urwasaya runini, usanga hari abantu bagira urwasaya rutoya. Kandi ubundi usanze iyo ugiye kumara amenyo y'abantu bakuru, kuko wavuze hari amenyo abanza y'abana, ariko ugiye kumara amenyo y'abantu bakuru aza ari manini. Iyo aza ari manini agasanga urwasaya rutarakuze cyane, icyo gihe impingikirane ziraza. Ushobora gutera impingikirane ni igihe ushobora kurwara amenyo ukiri umwana batarakwitayeho, ugakurwa amenyo yo mu bwana hakiri kare. Iyo ufite amenyo yo mu bwana hakiri kare, bituma rwa rwasaya rudakura neza, kubera ko buriya urwasaya byakurikira, kubera ko amenyo yaziye n'igihe akabyigana neza, bigatuma urwasaya byakurikira, bigatuma hirindwa impingikirane. Rero impamvu ebyiri nakubwira zijyanye n'impingikirane ni izo ngizo zigaragara neza: gukurwa amenyo hakiri kare mu buryo butagenwe, cyangwa se kuba muri famiye mivukamo hari ukuntu mufite urwasaya ntoya. Hanyuma ngo ikibazo cya kabiri kivuga ko iyo nagiye gukuza kwa magendo ibyo nta ngaruka zangiraho, nawe urabyumva neza, tujya kwisiga ku muntu utarabije ikintu gisaba ari bugerageze mu buryo bwe atanafite ibikoresho bihagije, kandi bizi ko muri iki gihe hari indwara nyinshi zandurira mu maraso, kandi kuko kugira ibyiza no gukora ku maraso, urabizi bizi ko dufite imyijima yandurira mu maraso, harimo ibyo bita ngo imyijima yitwa hepatite B, hepatite C, dufite sida yo aho ngaho nayo ushobora kwanduriramo. Rero hari n'igihe n'ibikoresho ushobora gukoresha ugiye kuzipfura ushobora kuba utizewe mu byo bakwita sterilite, ugasanga uhazanye infection mbi cyane. Infection ishobora no kugufata, yagufata igakwira umubiri wose ikagutera ibindi bibazo. Hanyuma ushobora no kuripfura ntanabishobore, kuko umenye ko iryinyo riba rifashe mu igufwa nigufashe n'igufwa, ashobora kujya kuripfura rikamunanira cyangwa se akanayangiza ayandi byegeranye cyangwa se akanayaciramo, ingaruka nazo zikaza, ukaba wanava amaraso menshi ntabashe gutuma ahagarara. Urumva rero ingaruka ni nyinshi mu by'ukuri.
ubwo rero byiza ni ukwisunga muganga yee nuko nuko jarodewe na yee umugoroba mwiza
murakoze cyane
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika turaganira na muganga Karangwa ni muganga w'amenyo ku bibazo by'amenyo kuri telefone dufite Abdul Salam Abdul Salam we
Yes
urahura koma
Amakuru
ni meza nawe wese ni meza
Nanjye ni meza
Uherereye he
Merere mu karere ka Nyagatare
Ye nuko hari cyo rero ushaka kubwira muganga Karangwa Alphonse
yego nashaka kumubaza
arakumvaga
nashaka kumubaza nk'umuntu ukunze kugira ikibazo cyo kuva amaraso mu mashinya yakoresha imiti iki kuko ngerageza gukoresha korogati nkakoresha kuko bikwiye ariko biranga ndakunda kuva iyo nibuze rimwe ntangiye kuva amaraso nakora iki
ye reka hita gusubiza
ati umuntu z'amaraso mu mishinya kandi akoresha imiti yabigenewe bikanga gukira yakora iki nk'uko hari ikibazo naje gusubiza ko hari imyanda iba yafashe mu mishinya ikenshi inakomeye yamaze gukomera kintu kuburyo ushatse kuyivaniraho byanga kandi ufashe hagati y'ishinya n'izizo ni byiza kubanza ukajyana muganga hanyuma akakwegereza kuko iyo akwegereje hahita kuvaniramo wowe utabasha kwivaniramo iyo akwegereje neza akavanamo ya myanda yose akaguha imiti agakubita mu kanwa agahindura uburoso ukongera ukomeza kurusha iyo miti yawe ikarangiye byose nyuma y'ibyumweru bibiri uhumeze neza cyane rero inama nakugira ni ukugana ukajya kwa muganga bakakwegereza mu kanwa bakavanamo iyo myanda utabasha kuvanamo yamaze gufatamo ndatwizeza ko bizagenda neza
Abdul Salam urashubijwe
urakoze cyane murakoze kabisa
yee na urakoze
kandi ndishimye kuvuga nawe imyaka myinshi numvaga navugana nawe kamirindi igihe kirekire
ndagushimiye cyane
ok murakoze cyane Imana ibarinde
uzajya kwa muganga w'amenyo ryari se
ubwo ni ukuvuga ngo kwa mbere nzagerageza ngeyo
nuko nuko
sawa
yee umugoroba mwiza
namwe akazi keza
Muganga Karangwa none se tuvuze kujya kwa muganga nkuko twari tumaze kubivugana na Abdul Salam ko azajya kwa muganga kuwa mbere ubundi abanyarwanda bakunda kubisunga mwebwe baganga b'amenyo
urakoze cyane mu by'ukuri aho igihe kigeze ubona abanyarwanda bamaze kugira imyumvire iri hejuru mu bijyanye no kujya kwivuza indwara zo mu kanwa iyo ugereranyije imyaka yashize n'iyi myaka turimo ubu rwose ubona ko hari abanyarwanda basigaye baza kwivuza batarayije wenda njyewe nkora mu mujyi wa Kigali ariko nageze no gukora mu cyaro ndiho mfasha perezimatoragamo irimo ifasha ibitaro bya leta kugira ngo babashe kumanura ubuvuzi bw'amenyo mu bigo nderabuzima kugira ngo babyegereze abaturage ni gahunda yasaga nk'aho ari leta kandi kugira ngo ibyageze rero ko byafasha abaturage wenda nko mu cyaro usanga abaturage benshi baza kwivuza kuko barabe badashingiriye ariko iyo uje mu mujyi cyane abona ko imyumvire isa nk'aho itandukanye abo mu mujyi rwose biramubwira ati ugomba kugeza nibura kabiri kwa muganga we nibura ukabona ukanagera kukogeza rimwe n'amezi atandatu ubona benshi basigaye babyubahisha
nuko ubwo nimba barabisobanukiwe ndumva ari inkuru nziza rwose kuri telefone kandi dufite Joseph Tumusifu Tumusifu we
Priza
uraho urakomeye
ndaho ndakomeye bitu bukeya nyine
kubera icyo ari bukeya
nyine amenyo nyine abandiye nyine ukuntu
uherereye hehe mbere yuko ubiganiraho na muganga
Nirere hano mu karere ka Nyamasheke.
Aha. Nuko kugira muganga rero ikibazo cyawe.
Ikibazo mvuga ikibazo cyanjye. Yenyine hano mu menyo hacukutse mu mwobo. Nono guvari rangi chani mino mchihigo. Gurero ngandiri na maku mbijenza kunu ngarimba waza chana chana. Kwa hini bimbiu kita marja abimbi.
Reka muganga ahita gusubiza. Yego.
Najye kwa muganga narambya ngo nzabe subiye gakye yango. Ndarambye ngo nzabe subiye ngo nago ngo biragira cyane ariko ngiye numva rimba bazo.
Wagiye yo ryari?
Bahita bari kuru.
Wagiye yo ryari?
Ashize iminsi ngiye yaje bishaka ngo nkameze nkabi.
None subwo ntabwo yaguhaye indirandevu ntabwo yaguhaye ikindi gihe wajya kumurebera.
Yama utunini nile dukeya.
Ego.
Arandi jemina anda ati. Mwenu mga wiko meyuzo njeru gwa wiko njini.
Natarichi ya guhayi. Natarichi ya guhayi.
Na ayo kabisa.
Muga angareka mwigani ili reno neho. Ibogo jehetu kwa rutubazo tukwa matiko. Na njina rinfiti kujira ngu. Tukumvenezu kuchibazo chimeza. Muganga karangwa rero tumusifu Yosefu wa Mwumvise.
Namwe cyo cyo batune cyo gikomeye.
Ukabona rimeze nkaho ryaboze mu gutya. Yo nireba mu kiro ariko mumva ndababara cyane n'ingimo n'isongiza kubita mu mutwe.
Ye reka muganga rero nyina gusubize.
Ndakumva neza muganga.
Eka mukubije. Umukisa rakore cyane nyuma yo kumva ibyo atubwiye. Numvise ko ibyo bihe byararwaye cyane ndetse byagiyemo icyo indwara twita karidantere ifitira amenyo kandi urumva ko yinjiye nikagera mu bice by'izinyo hano nanjye ndabwira twasanga ubuzima bw'izinyo kuko urumva ko mikrobe zinjiye zikagera mu imbere. No kuba rero yarabyindi ntibigaragaza infection. Ibyo yagiye kwa muganga yabyindiwe akenshi iyo umuntu yabyindiwe si byiza guhita ugira icyo ukora mu bundi gihe kurikura kubera kubyimba cyangwa se kubera ko haba hazamo amashyira kubera ko ushatse kurikura mu gihe ya mashyira atuma n'umutima utari gutuma atababara utanamufata neza cyangwa se bikaba byatuma kuko ya infection yanakirukanka ikajya mu maraso mo imbere. Rero yaje umuganga abanza akamuha imiti ibanza guhagarika ya infection ikanamubyimbura noneho akamuha nkarangeze nka nyuma y'itanu cyangwa se irindwi akamubwira ati noneho uzajya wabyimbutse ibingibyo byamaze kurwara cyane wewe bitewe n'uko abibona bitewe uko abanafashe n'ifoto akareba dogere akamubwira ati bizinyo ndabona nta kindi kintu twarikorera twarikura cyangwa se wabona rigifite icyizere cyo kuba hari ikindi yarikorera hari uburyo barimarivura mu mizi bakaryoza neza bakaba banarivura mu mizi umubyeyi akarigumana ariko ikiba kigambiriwe ni ukugira ngo avurwe uko kubyimbirwa kwahagaze kandi atakibabara. Murakoze.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro muri sanga turaganira na muganga Karangwa Alphonse, ni muganga w'amenyo, ni vice president w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda. Turi kuganira rero ku bibazo byo mu kanwa n'ibibazo by'amenyo muri rusange. Kuri telefone dufite Harerimana Fanuel. Fanuel we urahura koma
ndaho
ye ndabona wanditse kuri Facebook ariko ntabwo nkuvugira ikibazo urivugira. Kuki wanditse ngo none nta buryo bwo kuvura iryinyo batagombye kurikura? Niko bitekereza koko?
Nicyo kibazo nagira ngo mubaze kubera ko mbona ukura hari igihe bibabaza kandi rimwe na rimwe bikagira n'izindi ngaruka. Ubwo yatubwira niba hari igisubizo kindi gishoboka ko barivura batarikura?
Byakubaye hose?
Byambaye.
Hashize igihe?
Bamaze kunkura nk'ishuri ebyiri ariko nyine uburyo binyuramo mbona bimbaza.
Bamaze kugukuramo amenyo abiri? Yego. Reka muganga agusubize.
hari inama nakoze kuko ntabwo gukura ibyuma nk'uko ntabwo ari igisubizo cyonyine igihe riza ubona ko ari ibyo kujyamo ariko nk'uko hari ubundi buvuzi rikorerwa babyita ngo ni ukuvura mu mico mu ndimi z'amahanga ibyo babyita ngo ni dezitarizasiyo cyangwa se lipsano tritimenti ku buryo iryo ryinyo riba ryaramaze kugira infekisiyo ikagera mu byo mu ntimatima z'izinyo rivurwa rihereye mu mizi igihoma rihereye mu mizi iryo ryinyo ikarigumana ibyo rwose birashoboka gusa muganga arabanza akareba ko niba ibyo agiye gukora bizagira bizatsinda niba atazabikora ngo biriho amafaranga menshi hanyuma ahubwo mu nyuma bizange rikomeze rikubabaze kuko iyo ugiye kurivura mu mizi baranashobora ko yaparikuma ejo mbabwira igaragara mu kanwa naje nita kawuni ese iracyahari cyangwa igihe ryamaze kurangira hasigaye n'imizi gusa ni muganga abanza akareba yamara kureba akakugira inama akajya inama ariko uburyo bwo kuvura izi ziri kuje burahari rwose kandi bimaze igihe kinini murakoze
kuri telefone none dufite yego di urakoze Fanuel we ese ubundi uherereye he wa mugani
Nyamagabe
yaha
ntara y'amajyepfo
ye urakoze cyane ye ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Benjamin we Benjamin
karame
uraho neza
muraho
irindi ryawe ni irihe
nitwa uri mu benshi
uri mu benshi uherereye hehe
ndi mu Rwanda ndi mu murenge wa Nyakariro
Nyakariro
yego
harya Nyakariro ni mu burengera nako ni mu burasirazuba
ni mu burasirazuba mu karere ka Rwamagana yego
nuko baza rero muganga
ngize amahirwe uwo muganga rwose mfite ibibazo birenga nka bitatu ikibazo cya mbere urabona uburwayi bw'amenyo nagira mubaze hari aho buhuriye n'umuryango urugero nk'uwo mukecuru wanjye ararirwaye arayarwaye mbanza nta na rimwe harasigaranyemo narinzi ko ari izabukuru ko nagiye natunguwe no kubona nanjye nayarwaye icyo ni ikibazo cya mbere wenda navuze nti wenda n'umuryango nagira mubaze nimba uburwayi bw'amenyo buturuka ku muryango akaba ari indwara karande y'umuryango ikibazo cya kabiri umuntu kera yarwaraga iryinyo rikajegajega akaba yari kuzamo n'intoki ariko iyo ubu ngubu urayarwara agacukuka gusa akakurya ntajegajega ku buryo kuraza rwa ntambi ntusinzire ikindi kibazo uburwayi bw'amenyo kwa muganga burahenze pe iryinyo rimwe bakaguca nk'ibihumbi bitanu kandi ari iryinyo rimwe nicyo kibazo nibyo bibazo nari mfite nagira nsubize
ye urakoze cyane
yego
muganga Karangwa
karame
wamusubiza iki rero kuri utwo tubazo dutatu
Benjamin arakoze cyane nk'uko natangiye mbivuga ntabwo ngiye kuvuga ngo niyo mama warwaye amenyo cyane ngo bivuze ko nawe ugomba kuyarwara gusa icyo nakubwira mu muryango tuvukamo hari ibyo duhana bishobora kuba nko mu muryango uvukamo mufite nk'amenyo aba yoroshye kuvuga ngo amenyo yoroshye ndayavuga mu buryo bubiri hari ukoha kw'amenyo nk'iki gipari tubona nahoze mvuga kigaragara mu kanwa kitwa karawuni ugasanga ubundi bakita ngo ni emaje mu gifaransa cyangwa n'icyongereza bakita ngo ni inama ugasanga wenda nk'iyo emaje yanyu isa nk'aho ifite ukuntu idakomeye cyane ariko ntabwo ari byo bivuze yuko ugomba guhita nawe ucukurika amenyo ahubwo hari ibindi bintu bindi biza gufasha kugira ngo bwa burwayi buze ni ukuvuga ngo bizaterwa n'imyifatire yawe ese Benjamin anyitare ese Benjamin si umuntu ukunda kwirinda ibintu byo mu nganda birimo amasukari amashokora amabiswi ese Benjamin si umuntu utagira isuku izera kumara amenyo atari ko atoza mu kanwa ese Benjamin si umuntu wumva cyane inzoga zo mu rwego rwo hejuru nk'uko nabwo twabonye ko kunywa inzoga nyinshi cyane zigira uburyo nazo zifasha twa tumikorobe tuba mu kanwa bituma amenyo yangirika cyangwa se nari ndiho mvuga ku gice cy'amenyo reka tugere no ku gice gifasha amenyo aho umugabo cyo gitwikiriye n'ishinya hari ikuntu usanga abantu bafite uburyo barwara indwara y'ishinya bitaba kronike. Noneho icyo gihe iyo mu muryango wanyu birimo iyo bimeze hakiri kare, kwa kundi tubagira inama byibura kabiri mu mwaka cyangwa se yatinze rimwe mu mwaka uje muganga kurebera kugira inama, hari abantu kuko baba bafite ikintu bashaka kurwara indwara y'ishinya iri kronike, ariko iyo tubibonye turagira inama tukababwira icyo bakwiye gukora kandi ibyo bintu bigahagararira aho ngaho. Noneho rero itaza ngo yegere muganga bakugire za nama, kwa kundi umubyeyi wawe arwaye indwara y'ishinya ikagira igufwa igufwa rigashira amenyo agasigara ubwayo anyeganyega yivana mu kanwa, nawe iki gihe uko imyaka igenda iza birakuzira. Ariko icyangombwa iyo wamaze kugera kwa muganga ubona ibisubizo byinshi kandi ibyo byose bigashobora kuba byahagarara. Ikibazo cya kabiri ngo wowe wabajije ngo kiranga amenyo yabaga akomeye ukaba wanarikuramo, ariko ubu ngubu ari iki gihe usigaye yabaga yoroshye ukaba warivanamo ryanyeganyega, ariko ari iki gihe wenda kugira akomeye ku buryo kurivanamo bitemera. Ubundi mu by'ukuri mu buryo bwa muntu amenyo anyeganyega ukaba waryivaniramo nta menyo y'abana, y'amenyo makumyabiri y'umwana mesa uko imyaka igende izamuka ajya hejuru buri gihe cyose ari ikigero kigomba kugira mu kanwa. Iyo cya gihe cyageze ko haba ari munsi haba hari iryinyo ry'ubukuru riba riri kuzamuka rigenda bisa nk'aho bifunika umuzi, n'iryinyo ry'abana umuzi ugasa nk'aho ushira, niryo rya ryinyo tuzaba nta kintu kimwe ribifashe, ubwaho ukaba washyiramo akadodo ukaryivaniramo cyangwa ukajya ko kwa mwana arikurikije ururimi ryivanyemo. Ubundi ku muntu mukuru nta ryinyo ryivanyega ngo bivemo keretse hajemo bwa burwayi bw'ishinya, kuko nakubwiye ko amenyo aba afashwe n'igufwa. Iyo yagize ya ndwara yo kurwara igufwa rifasha amenyo igufwa rikagera aho rishira, igihe urumva ko amenyo yazanyeganyega kuko ikiyafashe cyarwaye, aho igufwa nka rwose iryinyo rihagaze mu kanwa bisa nk'aho rifashwe n'ishinya gusa igufwa ryarashize, bikaba tujya kwikabona iryinyo rivanyemo muri ubwo buryo bitewe n'ubwo burwayi. Ikibazo cya gatatu kibabaje kuko amenyo kugira ahenge mu kwivuza. Ubundi mu by'ukuri akiyagiye kimwe no gukura iryinyo mu guca bitanu, wenda ku bijyanye n'ibiciro koko ubundi muri rusange ku bijyanye no kwivuza ariko kwivuza birahenze kandi ubwo n'amenyo gusa, ahubwo wenda impamvu twebwe wenda nk'umuryango tubona bitworohera nuko hari ukuntu leta iba yagiye ishyiramo amafaranga yayo uburyo twebwe ntitujya kugana inzego z'ubuzima ibiciro bizatworohere, cyane cyane rero nk'umuryango hafi ya twese dufite n'ubwishingizi bwo kwivuza. Rero ubwo bwishingizi bwo kwivuza hari byinshi budufasha, icyo tugiye kwivuza dufite ubwishingizi nibwo wamenya ko kwivuza muri rusange indwara zose zihenze. Ibyo ntifite mituweli wenda yo baguciye ukaba uri burihehe 10%, kandi iyo wamaze kugera muri sisiteme ya mituweli hari n'amafaranga leta ibyaha ibyo igatanga igatangira umuturage ku buryo bya biciro bihananuka. Ariko izo kwivuza muri pirize aho barakorera nakoreye muri leta nzi ibyaho mba muri pirize nzi ibyaho nta n'iby'ibihumbi bitanu ubwabyo byatuma bakwakira nibyo bizi, kuko ubwabo bushobora gusanga kukugucinyuma gikorera igice ibihumbi icumi wenda iryinyo bitewe n'ibyo aribyo ko ntabwo amenyo yose akurirwa igiciro kimwe. Nibyo nubwo nyine nareba kuri tarifu ntabwo gukura iryinyo ry'imbere bihari no kujya gukura mu bica cyangwa se bihari no kujya gukura ikizigo, rero iryinyo ryo usanga rifite igiciro bitewe n'uko riteye. Ntabwo rero gukura iryinyo rigaragara ari gufata icyuma rikavamo cyangwa se iryinyo ryagize bwa burwayi bwo gushyira ku igufwa binyeganyega biri bukozeho igasa nk'aho rivanyemo dore nkare n'iryinyo ryamaze kurwara cyane hasigaye n'imizi iri buryo guhandura. Ndumva rero akenshi bishobora kuzihenda bitewe n'ukuntu ikibazo kimeze, ariko rero icyo nakubwira ntabwo twavuga ko wenda wari ushobora kubona ko baguhenze bitewe n'ubushobozi ufite, ariko wagiye kwivuza ugatanga ibihumbi bitanu nta n'ubwishingizi ufite ntabwo navuga ko uba wahenzwe mu by'ukuri.
None se muganga Karangwa, mituelle de sante yishyura bene ubwo buvuzi bw'amenyo yishyurira umurwayi? reka rero twizere ko yego komeza komeza aha
uko ugenda umuza agafite nk'amafaranga 350 noneho ubu ukariha ikishyu hanyuma wasinyiramo ubuvuzi bwose ukabuhabwa ubu bwose waje ukeneye nta kindi kintu mu kwishyuza kuko njyewe impamvu nikubwiye wambaga turabimenya bite kandi ukora muri kayizetoya nakubwiye ko nateye mu mushinga nawukoze n'imyaka itanu nayo ndiho tumanura ubuvuzi tubuvana ku gice cya kivuriro ry'akarere bijya kuri ikigo nderabuzima kugira ngo tubyegeze abaturage nagiye mbibonamo umurwayi akaza yabikuye amafaranga yari 300 iyo twegeranye muri sisteme ibintu byose yaje arwaye akabihabwa bivuze ngo leta irayashyizemo amafaranga menshi hano mu Rwanda
uri mu benshi Benjamin w'Inyakariro muri Rwamagana rero nizeye yuko asobanukiwe iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na muganga w'amenyo Karangwa Alphonse kuri ibyo bibazo by'amenyo rero niko se muganga abaganga b'amenyo mu Rwanda ubona muhagije muri benshi ku buryo bishimishije naho se ibikoresho byo murabifite bigezweho nabyo bihagije bimeze biti ibyo ngibyo byose
ya murakoze cyane mu by'ukuri ntabwo abaganga b'amenyo mu Rwanda ntabwo bahagije turacyari bakeya cyane ariko iyo urebye wenda mu mishinga igihugu gifite n'ibyo giteganya kongera abaganga mu buryo bwose kugira ngo nibura umuturage wese azabe akenera serivisi ayihabwe kandi atakoze n'ibigendo binini kuko nk'ubungubu wenda hari abaganga b'amenyo basanzwe bahinga 500 akaba n'abaganga b'amenyo bo mu gice cyo hejuru barenze 50 urumva kuri miliyoni zegera 16 baracyari bakaba kirebye ibyorezo iteganya ubona ko nibura nk'imyaka 10 bazaba bamaze kugenda baba benshi naho ku bijyanye rero n'ibikoresho
yego
mu by'ukuri ibikoresho nabyo birahari urumva ariko ntabwo ibikoresho navuga ngo birahagije kuko kuri bishasha ni tekinoloji ndetse bizwi ko bukeye hari ibikoresho dukenera ariko iby'ibanze bituma dutanga za serivisi z'ibanze byose birahari ariko rero nk'iyo uje muri purayiveti sekitoro ye ubungubu usanga bamaze gushaka ko na kompetisiyo isa nk'aho irimo usanga bamaze kugira ibikoresho biri mu rwego rwo hejuru cyane buriya ibijyanye na purayiveti ho ibikoresho bigufi cyane kandi nanone iyo uje no muri leta naho ibikoresho bimaze kugenda bitanga urumva ubungubu bigeze no ku rwego leta irimo imanura ibikoresho bijyana kuri santire de sante ibikoresho byo bimaze kuba byinshi rwose
ese buriya byo ntibihenda
birahenda cyane ibikoresho bivura indwara zo mu kanwa byo birahenda ariko nanone wenda aho ntabwo mbisaha amakuru ahagije cyane ariko ntekereza ko uramutse ushaka kubimenya uzabimenya ntekereza ko hari ukuntu imisoro y'ibikoresho byo kwa muganga leta yirengagije uburyo rero bituma abantu gutumiza ibikoresho byo kwa muganga birimo biborohera cyane kuko nk'ubungubu nko mu Rwanda uje niyo nkuru zera mu kibuga saga ntanu nkore ukajya no muri shopingi y'aho ngaho muri Amerika wakumire ko ushobora gusanga ibikoresho byose ibyo nka mufite naho ngaho tubifite
mu magambo makeya uvuze yuko leta ifite gahunda yo kugenda ijyana no mu masantre de sante ibikoresho byo kuvura amenyo n'abaganga se n'abaganga nabo ubona koko bagendana n'ibyo bikoresho ndavuga za centre de sante ugasanga zifite abaganga byibura umwe
ntabwo ari zose kuko dufite mu Rwanda dufite centre de sante nyinshi cyane kandi urumva n'abaganga baracyari bakeya ariko hari ibice bimwe bya centre de sante byamaze gusa nkaho bihije nibura bifite umuganga umwe umwe, hari na kandi gusanga bifite abaganga babiri bitewe n'abaturage babaganga. Rero njye ntabwo wahaye experience nko muri Gicumbi kuko ho niho ndi cyane ko nakoreyemo cyane. Njye nashyizeyo harimo ibigo nderabuzima bigeze kuri bitanu bifite abaganga, ku buryo nk'umuturage yakoraga kilometero 40 ajya kwivuza ku bitaro by'akarere, ubu ngubu asigaye agenda kilometero imwe akabageze akahuye n'umuganga. Ubundi ikindi nama kubwira ko n'ahantu bisa nk'aho n'izo santere de sante ziri kure ku baturage bamwe na bamwe, hari gahunda leta yashyizeho yo gufungura poste de sante ikiri munsi ya santere de sante, ku buryo hari nyinshi nko muri Gicumbi zigeze muri eshatu zifite ibyo bikoresho, kandi ibikoresho biri avansi bimeze neza cyane. Nkaba gishamba shaye nk'iki gisante hari ifite ibikoresho byiza cyane, ifite intebe nshyashya kandi ifite umuganga uhoraho mu bice bya Bungwe, ibi bice byegereye Bushaki, naho hari indi poste de sante iri hagati Bushaki na Mukono, harimo poste de sante. Urumva njye ndabizi ko ni igice nkunda kujyamo cyane, kandi ni ibikoresho byiza cyane mu rwego rwo korohereza wa muturage wakoraga urugendo rurerure aza gushaka iyo serivisi.
Bitumye negereza akandi kabazo k'amatsiko. Yego, uvura amenyo ariko se nk'ibikoresho kubikorera entretien mu Kinyarwanda nabivuga ngo ikira mbese yeye kubyitaho nk'igihe bigize akabazo kugakosora, mbese ntabwo bikorwa na muganga ibyo ngibyo, bo murabafite ababikora?
Turabafite ariko ni bakeya, uburyo wenda ngiye nk'ahantu nkorera muri private sector dufite uhoraho ufite umuntu ushinzwe umutekinisiye ushinzwe gukurikirana ibyo bikoresho umunsi ku munsi, yagize amaforomasiyo n'abahorandi bamuhaye ibimenyi byinshi, ariko nanone iyo hagize nk'ibirori mukenera aragenda akajya kubafasha, ariko nanone tunagarutse muri ibyo ngo hano mu Rwanda hari kampani zigiye zinakorana na leta zishinzwe gukurikirana ibikoresho byo kwa muganga, kandi usanga harimo abantu bafite ubumenyi ku rwego rwo hejuru, ku buryo twavuga ngo igikoresho kigize ikibazo ngo ubuze umutekinisiye uza kugikora. Ndetse ikindi kintu nanakongeraho, n'izi kampani zaje mu Rwanda zagiye zoroherwa mu gucuruza ibikoresho byo kwa muganga, usanga nabyo byaje zifitiye abo bantu, ku buryo niyo yaguhaye igikoresho waramuguriye igikoresho geza myiza kukisara akagikurikirana akaguha garanti y'umwaka cyangwa se imyaka ibiri. Rero urumva iyo hagize ikibazo utuma gafite kumwifashisha, kandi izo kampani nyinshi usanga zigenda zigirana amasezerano na leta, ku buryo dusomera ngo igikoresho kirapfuye ubuze gikora hano mu Rwanda ntabwo bihari, abatekinisiye barahari bishobora kuba badafite impamyabushobozi zavuye mu makaminuza, ariko bahize ibindi biri tekiniko bagakora amaforomasiyo batunga ubumenyi.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, murakurikira ikiganiro muri Isanga. Turaganira na muganga Karangwa Alphonse, ni muganga w'amenyo akaba n'umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda, Rwanda Dental Association. Kuri telefone dufite Donatien. Donatien, urahura komeye?
Muraho nangu.
Irindi zina ryawe se Donatien, utubwire n'aho uherereye.
Ni Twatangimana Donatien.
Subiramo.
Ni Twatangimana Donatien.
Yego.
Nkaba ndi i Kayonza mu Rwanda. Nkomeje kubashimira n'ikiganiro mwa mukomeza kutugezaho nka radiyo yacu.
Yego.
Bo, nkaba nifuje kugira icyo mbaza muganga wacu mwadutumiriye uno munsi. Kandi nawe mbanje kumushimira.
Arakumva rwose.
Ndabaza ikibazo nisangaho n'urugero.
Yego.
Ndwaye amenyo ariko ni uruhande rumwe, umusaya umwe. Nandya ariko uretse kuba yanduye ariko ntaganya cyangwa se ngajegajege. Ese ndamutse iyo ngeze kwa muganga icyo bambwira ni ukujya kwa muganga bishinzwe nyine nk'aho kwa muganga kuri sate dusanze uko nk'uko muganga yabuze nta baganga bahari bashobora kuvura amenyo kuko ntabwo ari hose aho bari ntabwo ari hose ushobora kubasanga hanyuma rero nkasanga bingoye kujya kureba dosiye runaka wenda bigunze gucibwa amafaranga arenze ayo natekereza ko mfite ariko se nka dosiyeri uwo nguwo mubajije igisubizo cyaba ari ukuyakura nk'ayo menyo atajegajega cyangwa ataryana cyangwa se hari ubundi buryo bashobora gukoresha iyo sura mbi iriho bakaba bayihindura kuko ubona yuko bishobora gufatwa nta n'imenyo urakoze cyane
nawe urakoze cyane
yego nawe
muganga mubwire rero
ndinashobora kuza cyane icyo ngomba kumuvanamo ntabwo igisubizo ari uguhita ukura amenyo noneho ibaze gukura amenyo akanakubabaza donasiyoni kandi izi n'umumaro amenyo agufitiye burya iyo utakaje iryinyo rimwe burya kugira ngo amenyo akore neza ni uko aba arebana iyo bakuzanye n'iryinyo ryo hasi ni ukuvuga ngo ayandi yo hejuru aba atakaje icyatumaga bihura bigabasha gukora ka kazi ko gusya ibyo kurya iyo umaze gukuka amenyo menshi usigara umira ibyo kurya usanga abashije kubikanjakanje ngo bigire itoza icyo gihe birangira barwaye igifu icyo nakugiramo inama rero donasiyo ntabwo nkubwira ati ngewe nsomye imihigo ya leta idutaganiriza mu gihe kiri imbere ni uko nifuza ko nibura kuri buri kigo nderabuzima haba hariho umuganga ufasha abantu ariko nibuze ko ku kigo nderabuzima hatari umuganga w'amenyo naba hari n'ubundi iyo basanze bakorera zo kuvura amenyo ikintu bawukorera baguha taransiferi taransiferi ivuga iki yo kujya ku bitaro by'akarere kuko mu gihugu hose ibitaro by'akarere bifitiye serivisi kandi imeze neza ivura amenyo icyo gihe rero iyo atabashije kuvura amenyo arabibona ni na byiza kujya ahubwo kuyavuza utarageze ku rwego rwo kubabara kubera ko nk'uko twabibonye ikiganiro kigitangira amenyo ashobora guhindura isura bitewe n'ibintu byinshi wenda ni imyanda cyangwa se ni ibyo wariye cyangwa se ni uko ni ibyo naho ni imirimo wakuriyemo kuko nayo ishobora gutuma amenyo ahindura isura inama yanjye nkugire rero uzajya ku kigo nderabuzima kugira ngo ugendane n'amabwiriza aguhe taransiferi ujye ku kigo ku bitaro by'akarere uzasanga muganga uzamubaza ibibazo byose ushaka kuko azaba yanagusuzumye yanarebye akubwira ati ikibazo ufite ni iki ngiki igisubizo ni iki ngiki ndakwizeza ko uzavunizwa rwose kuko kuva utanababara ni amakuru meza wenda rwose uzabona igisubizo cyiza
radiyo Ijwi rya Amerika muteze amatwi rero muganga Karangwa niwe twaganiraga ndabona iminota igenda isa naho igana ku musozo nagira ngo tube ducumbikiye ahangaha ariko muganga aduhe umwanzuro muganga Karangwa ibyo byose twavuze ibitera indwara z'amenyo uko ziba zimeze n'ingaruka zabyo wagira iyihe nama abantu kugira ngo birinde kurwara amenyo
murakoze cyane inama ya mbere nabagira icyambere ni ukugerageza kugana muganga w'indwara zo mu kanwa akagusuzuma akakugira inama y'ibyo yakubonyemo mu kanwa icyo ni icyambere ikindi cya kabiri ni ukubasaba ko ikintu cyitwa isuku yo mu kanwa kigomba kuba icy'ibanze kuko ubundi icyo nakubwira ko ni uko umuti wa mbere w'indwara zo mu kanwa ari isuku iyo ufite isuku imeze neza biragoye kugira ngo bya bibazo byose twabonye usange ubifite ikintu cya gatatu nabasaba ni uko usanga dusa nk'aho dufite ubumenyi bukeya ku bijyanye n'indwara zo mu kanwa cyane cyane bikanatuma n'abana tubyara tutabitaho bagakura barwaye amenyo bashishikariza ati nibura kabiri mu mwaka usange muganga akugira inama niba banatinze ibyo rimwe mu mwaka uzahavana ibisubizo byinshi kandi isuku unakoresheje umuti urimo fiwori hari ukuntu abantu bajya bajya ku maradiyo bakavuga ati hano hirika karibamba kagati hirika karibamba ikina na mahindi kumweru ikumi bigira ikumi giri mumwe mukanwa ndiye ndashikaje ko mwaje mukoresha umuti wo koza mukanwa urimo fluor bizabafasha cyane. Murakoze
muganga. Nawe urakoze uvuze kujya kwa muganga byibura inshuro ebyiri mu mwaka. Ibi ni ku bantu bakuze cyangwa n'abana? Wabagira inama yo ababyeyi wabagira inama kujya bajyana abana kwa muganga byibura kabiri mu mwaka kwa muganga w'amenyo?
Cyane rwose, kuko umwana urimo kubyiruka nusa nk'aho atangiye kugira ibibazo byinshi bukwiye no kwitaho kugira ngo nihari ibibazo bishaka kujya hakiyicaro ibihagarike bitarava. Buri muntu wese ubundi wakwiye gusanga muganga inshuro ebyiri mu mwaka, cyane cyane ku bana rwose byo ababyeyi ndabasaba ko yabigira nk'ihame bizafasha abana bacu cyane.
Ubwo umwana bamujyana kwa muganga bwa mbere na mbere agitangira kumera amenyo se?
Ubundi umwana akimara kumera amenyo ugomba gutangira kujya umwogeza mu kanwa, wenda niba amezi cumi n'atatu ugomba kugikoresha nk'agatambaro ukamwogereza mu kanwa. Kandi ntanibagiwe yuko hari n'imiti ya buri rwego bitewe n'imyaka, buriya guhera ku myaka zero kugera ku myaka itatu hari umuti wabugenewe ugomba gukoresha woza umwana wawe mu kanwa. Guhera ku myaka itatu ukagera kuri itandatu hari umuti wabugenewe ushobora gukoresha woza umwana mu kanwa. Guhera ku myaka itandatu kugera kuri cumi n'ibiri hari umuti wabugenewe uba urimo ingano runaka ya wa menyo yitwa fluore ifasha amenyo yacu gukomera. Rero iyo usanze muganga aguhabwa ubusobanuro bwose akanakugira n'inama nziza ku buzima.
Kandi nk'uko wabivuze kuri buri bitaro byose by'akarere hari byibura umuganga umwe w'amenyo.
Ni babiri ahubwo, nibura ni babiri, ariko ni babiri.
Ubwo rero abaturage ndibwira ko nshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika murabyumvise rero ibibazo by'amenyo ntimukabyihererane, mujye mubishyira muganga ku karere. Abaganga barareba ibitaro by'akarere nk'uko muganga Karangwa Alphonse amaze kubitubwira, hari abaganga rwose ntimukabyihererane, mujyane abana bavurwe abaganga babagira inama. Muganga Karangwa, uwo mwanzuro nanjye ntanze uravuga w'iki?
Ni mwiza cyane, nanjye turagushimiye cyane.
Nijye ugushimiye cyane rwose. Nibutse abateze amatwi Ijwi rya Amerika ko twaganiraga umvara nihariye byose, twaganiraga na muganga Karangwa Alphonse. Ni muganga w'amenyo, ni umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda, Rwanda Dental Association. Muganga Karangwa, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane, ndabashimiye.
Yewe, umugoroba mwiza. Yee, nshuti zacu rero mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika, mbibutse ko iki kiganiro mugishobora kugisanga igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cyihariye cya murisanga. Iyo ugiye kuri urwo rubuga ubona ibiganiro byacu byose uko bipanze. Murisanga rero nayo ifite umwanya wayo wihariye, mushobora rero kugisanga kuri urwo rubuga buri gihe icyo ari cyo cyose. Ikintu cyaba cyabacitse muzacyumvaho, nizeye kandi ko abakurikira kuri interinete muri benshi. Maze rero nshuti z'Ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane, mwari muteze amatwi ikiganiro Murisanga ku bibazo byo mu menyo no mu kanwa. None rero mugire umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro. Murakarama.
Yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika.
yabaye kisubizo cyacu.